Uzi ushiwo kanjani? Uzi omkhulu, uzi omncane, uze kamanzi, uya zingela, eza balaza, phezulu efuna amanzi, uze kamanzi, uya zingela, eza balaza, phezulu efuna amanzi. Umhumushi.